Exclusive to Zayd Hype Man.
Mastermind.
Fresh Mix Empire.
Moko mutima wa pranya Pali iwe everyday ni fomo kalabaya Ni pepa mezaya Pepi ntue fire Osa ni baibisha Unisia na chilako Nilina feeling ima bingo Dine mandingo za peme la basilo Suma ni kwesa makilo Dale masini funa vaka wilo Nivela monga ndiye pena yamba Tiwe ni mabasila no sakili la lamba Gati pali cha kufuta kamba Java ni vomela na kulondolo la data So crazy, sometimes ni makala so lazy Baby, sipa mapita ma daisy You a driver, you drive me crazy
Wakisema Wakanama Usisikie mama Mina hey, Tupendane baka milele Wakelele Acha wapige mikengele
Yeah.
Zayd Hype Mag.